kwisa kanje rubafu rwanje nokuri nareme dori kirere kira tuje kukawio ngwino mama tujaho batazi wowe mbura umuno tumwe singira mahwemo fati kiganza nunde kure shema yabatoye Changewe Uruko wangize Dakureva Nisetsa Kizabu siri chasha Nukuri Nareme Wowe Bura Umuno tunge Singi Ramahwemo Fati Kiga Zanunde kure shema yabatore Dori se konzisa oh my god kundwa nawe numunyenga yeah indo kuvuze mama ndumva mama gara yeah mama yo singiwe oh wowe mbura umuno tumwe singira mahwemo Fati kiga zanunde kure shema yabatoye oh yeah nukuri tambuka bakurebe shengewe Jukuzu gitego changewe Uruko wangize Dakureva nisetsa Kizabu siri chasha Nukuri nareme Wowe bura umuno tumwe Singi ramahwemo Fati kiganza nunde kure shema yabatoye